jazzymidundo.com.
Zombies try to relate. Let's the boy call me number one. Let's talk about a love, baby.
Let's do kiss, baby.
When don't nani pendeza, dunia inajua. Mwenye najipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku litawakajua. Akileta jealous na kutubeza, nukubwa tunakuwa. No baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these hoes in loyal. Sufuri nyingi niliwapa moyo. Ni bora ningekupa wewe. Oh, upendo ningekupa wewe. Tamu yangu ningekupa wewe. Muda wangu ningekupa wewe. Yani sahibi tungesha kwa gambali.
Jazzymidundo.com.